baby umeniweka kwenye loba, una sasa unanilocha, pesa na mchezo wa vikoba, nibata panga unachacha, na moyo umekutwa na mapigo, yeah. Siwaze kwa sigara toe figo, yeah. I'm a pirate, pirate of Caribbean, Niger direct, direct like a Babylon. Pakati yangu na shouti, kwelo shepo lako mama sina doubti, kwako mina juwa na logouti. Chaso nina kutoa kwa knockouti, pakati yangu na shouti, kwelo shepo lako mama sina doubti, kwako mina juwa na logouti. Penda mpenda,
nani?
Msichana moja,
nani?
Mweupe kidogo,
nani?
Sweet girl,
girl, I'm gonna make you sweat.
Sweat you can't sweat no more.
And if you cry out,
I'm gonna push it some more.